سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برغانا منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نعم وبرير إن شاء الله تعالى تجينا كونغريزا خو وبيتوا سما خو جوزي روكسة رويك ودي إن شاء الله وكيوك بيتوانغريو خو نوكو جوكيزا kubimu kubikwatagana ku mpeera omuntu zaafuna ng'akoze ekigambo ekiyitibwa atta'aziya. Atta'aziya kwekubagiza munno ku buzibu bwonna bw'aba atuuseemu. Abaffe kiriko kyoganyiwamu oba kyofuna mu maaso ga Allah tujja kiraba insha allahu taala wa baraka llahu fiikum. Omulundi ogwedde gw'okusatu olw'okusatu twayogera ku ki? Murundi oguwedde mu wiiki ewedde lunaku bwe rutingo olwokusatu kyonna kye twasomako naye twasoma ku ki? Mu bufunze ennyo kubaaliwo mubeeko kye mumpitiramu kirage nti abintu mulwa bikamuyina bye mwakwatamu ne bye mwategeeramuko insha allah tulyoke tugende mu maaso biawunihi taala wa taufiqi. Naam mumpeyo alaikum ssalaam siwulira bulungi yongera wasoma ku nsaawa mutugamba tya nsaawa kyekikyo nsaawa kyeki nami ahi tendera bona kwekulumwa kw'omuntu olw'okufuna kw'omulala. Alright. Ani atuwaye ekirala Uganda fa abonodde nsaawa ntiwasoma ntugamba nti kwekulumwa kw'omuntu kwafuna olw'okuyitamu n'okufuna kw'omulala kwaba afunye ekirungi. Nami ahu muganda fayongedde kunaga nannyonnyola ne ŋŋamba nti omuntu ow'ensaalwa y'oyo ayagala ekyo ky'oyina kife kiveewo osigalirewo kakibe kale nga tekigenze wuwe wabula naye awo kikole kiki kikufe osigalirewo abeera mutuufu muganda waffe tugwa bituufu ebyo ensaalwa era mulwa etya mu ddiini y'obusiraamu dinna ekyange ekigamba nti ensaalwa ekkirizibwa dini y'obusiraamu eri recommendable mu busiraamu si bwe kiri? Naam ensaalwa nze ŋŋamba nti ekkirizibwa baani abali nange ku nsonga eyo nga muli batono senkibala si kituufu olwagambye si kituufu lwaki si kituufu tuyambeko. Naam si yonna nti ekkirizibwa ensonga eyo ntuufu nnyo kitegeeza nti waliwo ekkirizibwa neetakola etya neetakkirizibwa. Ekkirizibwa yeeriwa Yusufu ensaalwa ekkirizibwa yeeriwa kwe kuba munno ng'alina ekintu ky'alina ekyengera kyonna naawe neweegomba okola otya okifune nga kyakola ati kyalina ekiyitibwa lghibba okwegomba era kikkirizibwa. Kale ensaalwa ey'ekika bw'etyo obusiraamu bukola ki? Bugyekkiriza tebugigaana. Naye ate tulinawo aya egamba ti wala tatamannaw ma faddala llahu bihi baduhum ala bad, temwegombanga ebyo Allah byeyasukkulumya abamu ku mmwe. Singa oli akuleeta aya eyo omwana okulootera omutereeza otya? Teme kuwanvuya kuyinza kuba temukimanyi kuba luwa kimanyika tukikize mwatuyitemu bwangu obudde tulina butono. Mugambe nti aya eyo ntuufu yo kuba Quran terimu kubuusabuusa eri mu suratu nisa bwemba seerabire si mu nisa mweri nemuli aya eyo. Naye Allah kyeyali ategeeza ekisooka yatugaana nsaalwa mukiwulidde nsaalwa eno eki embi eyagala munno kyalina kikole ki kimufe kimuveeko ekyo ekisooka. Ekyokubiri ekyatugandibwa mu aya eyo kwe kwegomba ekyo ekitasoboka shara'an ekitasoboka mu mateeka kibeerenga bw'okyagala nga kiki ng'ekyomukyalo okwegomba afuuka omusajja oba omusajja okwegomba abeera omukyala ondaba bulungi ng'okwegomba omukyala afune amaanyi ng'ago omusajja gaafuna oba ne ibaada omusajja gyakola oba amanya nti omusajja asinga ku mukyala mu kusinza Allah wawamusingira nana Abdukarim aha omukyala ayina ebiseera Allah yamukendeereza ku mirimu egimu n'agimusonywa n'amugamba nti gireke n'okugiriwa togiriwa. So ng'omusajja toyinaayo kadde ako yeekali, omukyala bw'abeera mu mbeera zaabwe ez'obutonde ne bw'amalamu ennaku kumi, Allah tamuvunaana sala, mufuna bulungi kumi, bwamala ennaku kumi, balala musanvu wiiki, balala bataano, balala basatu nnya, kisinza buli omu wanjawulo. Nainako omuntu gwe mmanyi nga wa Luganda naye ng'amalamu ennaku kumi, 10 days. Kati swala zatasadde mu kaseera ko Allah tazimuvunaana, omusajja ayinayo kacyansi ako tekaliwo. Awo nno w'osingira ku ki? Omukyala. Kati kwe kwegomba omukyala ebintu ebitasoboka ng'obusiraamu bwakikola bwe kityo. Ekyo Allah mu aya yakitugaana. Mufuna bulungi? So si tugaana kwegomba munno kyayina ekirungi noba nti okyegomba naawe okifune. Ekyo tekitugaanibwa olw'ensonga n'ombaka kenyini Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakikolako. Atya nabbi yagamba nti wadittu, neegomba singa nange nzisiddwa mu kkubo lya Allah olw'empeera eziri ku shahidi zaafuna. Shahidi yaani y'oyo yenna afiridde mu bato wakati waffe n'abatali bakkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala. Mwafuna bulungi? Ebiseera ng'ebyo munnange mu nsi olwayo tebiriiwo. Bwebeerawo biri mu bitundu bimu na bimu, oluusi omuntu w'atasobola kutuuka, oba oluusi nga n'ebimu biriko question mark bisaana kumala kwetegereza. Omuntu oddawo tukugamba nti aka kankwata olugendo nga noonya jjana ngende nfuniraawo ejja n'oba oliyaawo. Mufuna bulungi? Ebiseera ebimu bifeemu byakumala kwereza nti adala kituufu abasajja bali mu kkubo lyani. Wannabbi yagamba nti man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah, yenna abeera mu bato ng'alwana ng'ekigendererwa ekigambo kya Allah kibeere waggulu ekya la ilaha illallah muhammadu rasulullah, mumanyenga mumanya nti oyo ali mu kkubo lya Allah. Kitegeezaamu yenna alwana ng'ekigendererwa kye kirasa ekyo ali mu kkubo lyaki? Ya jahiliya, si kkubo lya Allah. Eyo furezi nabbi gyakola ennyangu ennyo kuba bambuuza kibuuzo, ya rasulallah waliwo omusajja alwanira famire ye, ono kikakye, ono obusungu mukute wakitaayi bwamukubye oluyi, omukyala wono yamunyoomudde, ono baana be naki, aniku bonna ate omula alwana afune ebifunwa mu ntalo banyage bakole batya? Ya rasul, aniku ali mu kkubo lya Allah. N'agamba ti man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, yenna alwana mwana tunga kyagoba kigambo kya Allah kibeere waggulu, yo yali mu kkubo lya Allah. Tokwaragana bulungi abooluganda? Kaino mbaka yeegomba naye afune ekifo ekyo olw'ensonga nti shahada bannange kya waggulu kya muwendo. Ne bwe kiba nga kikyatulemye ekyo, wano waliwo nabbi kye yatugamba. Yagamba sahaba mu hadithi yentu teriko nfuufu, yamugamba sahaba yitwa Yazid ibn Asad al-Qasari, Yazid ibn Asad al-Qasari yamugamba nti atuhibbu aljanna, ejjana ojagala ya Yazid? Qultu naam ya rasulallah, ye wangu mbaka wa Allah. Namugamba nti fa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik, yagaliza muganda wa musilamu ekyo kyeweeyagaliza. Bwekitegedde abooluganda, ekyo kimu ku bijja okukuweesa ejjana, yagaliza muganda wa musilamu ekyo kyeweeyagaliza. Muki? Mu birungi. Omuntu ayinza okuba nga mwononefu alina byagala nga bikyamu, si bikiri nayagala obwononefu obusaasaanyi. Aha, wabula hadithi egamba la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al khairi, muki? Mu birungi. Wabanga sahaba nabbi bwatu bamugambe Yazid ibn Asad al Qasari nti wangu yagala ejjana nti kale fa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik, yagaliza muganda omusiraamu ekyo gwe nnyini kyeweeyagaliza. Oluganda wetululemu yonna addeko ne wensomesa nenga nti abanga Allah singa tuleetera ekigezo ya Rabbi, enkuba etonnye ne tuyingira mu mpuku tweggame ku nkuba, si bwe kiri? Tubadde tuli awo ejjinja Allah n'ayireeta ne liziba we twayise eddene etutasobola kujjawo. Mirimu ki gye tuyinza okukozesa nga tusaba Allah atuggirewo ejjinja eryo nga bwe kyali ku bali abaakulembera nabbi bye tunyumizaako? ejinja eryabagalira mu mpuku ebaali bagenze okwegamba ku nkuba, Allah n'aleeta ejjinja ne liziba omwoyo bayingiriddwa eggu nga ddene, tebasobola kulisindika kuliggyawo. Balimu aba basatu bakola batya amagezi ge bayita nti abaitukoze tya nti banne buli omu yeyaze omulimu gw'abamanyi nti okola ku lwa Allah, nga ddala timwalimu kirala kyonna wabasabisa Allah atugirewo ejjinja. Buli omu natandika okweyazaayaza, naye bannange tube tweyazaayazaamu tufaanagana tya tumalako ng'enjogerero senga ekyo ngaekyo kibaddewo. Mulimu ki gw'olaga mu maaso ga Allah? Naam, swala zonoolaga zosala ne waasi waasi olina gy'ogenda, olumala bwoti salaamu n'okola otya n'ofulumanga olinga abadde atudde ku muliro. Naam, tulaba obuzibu bwe tulina obannange, barakallahu fiikum, oba emirimu gyaffe gye twonoona obwonoonyi buli ddakiika ne tugigaba obugabi, anti munnange bw'omala okuba nti olina ky'okoze aye n'otandika okwogera ku munno, tomanyi nti omuwa birungi byo? Yesola kimwana tunze, I don't care to anybody who backbite me. I don't care. Wakimanyi nti egyo emirimu ngifunye, alhamdulillah, nindirira bulindiriza akhira. Saba Allah akkirize ya Rabbi atuwe jjana egyo nja gisanga mu fayiro yange, oyagala toyagala. Nfiirwaki okufuna emirimu gye sitawaanidde okunjogera ku obwogezi? Waliwo mumanyi bwatyaga naga nize singa mwana tusigamba nti ntyabantu tujemera Allah, nandibadde mbagamba abantu bonna babeere nga boogera ku nsi. Naga ni kirungi ki ekisinga okusanyusa? Osange mu fayiro yo emirimu gy'otatawaanidde, wabula oli yayogera bwogezi buyalibwa tiire kino yemetoleka yesoma yekayerere ebitaliiwo ndaba bulungi. Aye neibawo ebiri nze nonga nfuna mirimu giva mu fayiro gyo gikoleki gidda wange ndaba bulungi. Oluganda neki abantu bangi tebakimanyi nayogera ne buziba bamuseke bafuuka ekinywerwa ku kyayi, omuseke bafuuka ekirirwa ku mmere, omuseke bafuuka gamba we watyo orange. Tamanyi nti esola zaasaka ekyo gamba nti emirimu gy'okola ayina ogyeggyako kuba mwakafaananyi oluganda ekigambo ekyo ndi senga ya lei Allah akireese emiryango gyonna gyesibye tusigaze omulyango gumu tetugyawo okuyitawo akawaatu akaliwo bwekati. Mulimu ki gw'osaba nagwo Allah nti Allah wa omulimu guno ganda gukolanga ku lulwo bye tupima mu owino nti Allah wange n'obukyamu buno obuli mu nsi nze ddebe nalipimanga eri ebinyeebwa nga lituukirira ddala ya Rabbi nga teririimu bunankani bugomyegomye, omutwe guno tekyali kiwaani wabula ne wansi waaliyo obumonde. Naam, minzaani ddala Allah wange nagituukiriza. Bekube mu bannange egyo emirimu gye tutambuliramu, oli nakuwa salaamu gy'oba otuuse mu katale nagamba assalaamu alaikum, oli bwakuwa salaamu you feel happy, siba kiri ugantya uno sahaba siba guli n'okyuka misikini abadde amuyitako. Kumbe sahaba salaamu yakola ki? Yakunyaga teri mukasako na teri masa yonna temuli nakatano bekati temuli mukasira wabula misikini ajjako kuba ku mutwe ogantya ndala omusiraamu nakyusengeroko omusiraamu nga bwati bwatunda nga kino kiyabaddanguza. Tulaba ennaku gy'ofuna ennene kaliwo ogamba nti assalaamu alaikum, muno omugamba nti you feel secure, you are safe, tulina kigenda kutuukako ofuna bulungi. Feel secure gamba beera nga you feel secure, titulinaako obuzibu, you are protected, tulinaako sia omunne nalabanga kale ayina feeling eyo mu mutima gwe, naye ate misikini gy'asuubidde abavumuzi ate asanzeeyo ki? Asanzeeyo basi onoomukola otya ku akhira? Abooluganda ebintu bino byangu kuba ffe tubyekolera, gwe weesalirawo nti kino kyenjagala oba kino kyenkola ntya. Tulina etuseera wali ku maketi ne sidi yaffe eyo tukyali mu kyererezi, niyo omusana guno ennaku zino gwaka nandoza buli omu agulaba sibe kiri ku dhuhuri yaawo wasalikika. Naam, naye kuba mwaka fananyi enjuba eri mayiro bukadde na bukadde eyo gyolaba etutyankalanya naye ku akhira. Nabbi kyatugamba nti ng'ejja tusemberezebwa okuva abantu we bali mayiro emu, just one mile, mayiro emu okuva abantu we bali, tutandika okutuuyana
buli omu kusinziira ku nsobi ze abantu tutuuya ne buli omu kusinziira ku mugugu gwe gwe yakola ki gwe yeesibira kuno ku nsi kuba gwe ogukuŋŋaanya era gwe ogusiba nadyoga ndi munomu ebiyo yenna ojja musanga yenna bunye musanga omulangazi mukoma mu kiwato omulaziri mu kifuba omulaziri mu maviri mwe zikoma omula wansi nsi mu ntumbwe omulaziri wansi za ntono ziri ku bigere awo ne buli omu ng'atuuya nakusinzirako muzigo gwe gwe yeesibira kuno ku nsi tunaaba tutyanga wano eri bukadde na bukadde bwa mailo tuwula nga tufa si bwe kiri ne mu kaseera ako buli omu ng'atuuyana ekiseera kijja kuba kyakazigizigi nnyo 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 abantu beeteese batandike okuzunga okudda eno okudda eno bagendeko mu bannabbi bakole batya bakole batya embeera ng'eyo gye tulimu yegenda okuvaako abantu okuba nti bannaki wali kyakukola tugendeko mu bannabbi oba oli awo beba naasabaere allah atugye mu mbeera eno naye tufa oba tusayirawo tugenda muiro bagenda mu bagende naye mutani wadda mwangu nnyo muzibu nnyo eyo kiba kibi kubanga bino bintu tuve mu mbeera eno kuba tirimu ekigenda mu maaso tetwegere kitambula kati kiki tetulikowa nawe mwebuuzeemu tuli bantu bakulu muli bantu bakulu allahu akbar onfuna bulungi ate nno tetulinaako nangweye fenna tulinga bwe twazaalibwa fenna agenda okusooka okwambazibwa ye nabbi ibrahimu sallallahu alaihi wasallama ngatayingidde jjana ye agenda okusooka okwambazibwa olugoye naye awo wenna fenna buli omu nga bwe yazaalibwa mukyala aisha n'agamba omubaka nti ya rasulallah awurataaya awurataaya obwerere bwange kinaaba kitya n'obuswavu nabbi namugamba aisha osuubira nti abantu baliba n'obudde obw'embeera eyo nti alabe gundi yakula atya obwafaanagana atya yamugamba nti ensonga nkaawu nnyo nzibu nnyo teri agenda kuba nakadde k'ebyo taliyo akalina taliyo waaki anti jahannamu buli omu amaze omulaba bwafaanana ne bwayaka buli omu anoonya muwonye ntya mufuna bulungi naye ng'ate wali woonoonyeza mbu omuwone mu kaseera kali tekajja tekijja kusoboka eno gyawonerwa amagezi gali eno gye wava emabega abakkiriza kyebagenda ogamba abannanfuusi nga bannafusi omaze ogamba tabange nduruuna naktabisu min nuurikum abange mukyuke eno mutunuleeko emabega naffe tufune ku kitangaala kyammwe abakkiriza bagenda bagamba batya irjiu waraakum faltamisu nuura muddeeyo emabega emabega gye babagamba wa yeni ensi gyononyeza ekitangaala kijja okuyisa ku siraata kuba siraata egenda kubeera mu nzikiza nga ki ekituyamba nur ekitangala kyetulinamu byenyi byaffe ebyewuzu ebifo ebitwafunangamu ewuzu okusaala kyekigenda okukulabisa siraata kati abannanfuusi tebajja kuba nakitangala ekyo kuba yasaalanga mu nanfuusi abuzaabuzaabuzaabuza mwafuna bulungi tole kyabuluganda eyo tubadde tulandazzeemu bulandazzi nga tuvudde ku nsonga egamba nti abange twekyekinga emirimu gyaffe mulimu ki gwolaga mu maaso ga allah tukwatagana tulinda nampuku kuziba ami tulinda genda mu mpuku aa wabula oli mu kaseera kaakazigizi allah alina ekigezo kyaleese gy'oli kizito gy'oli olina omulimu gwogamba nti allah wange mulimu guno mbadde nkola kulwo ya rabbi nga sirina kyennoonyaamu akasente bulinda kukempaayo kagenda mu daawa tiini nkawaayo kulwo ya rabbi sirina kyengobamu kirala ya rabbi naye ntansisa ku bibiri byange byempaayo baataano oba ekikumi nga ddala owulaba dde okola kulwa allah oba ya rabbi okubeera mu darusi tuulamu tuulawo ku lulwo nga noonya kusonyiibwa noonya kuyiga noonya kujjukizibwa noonya kuluŋŋamizibwa ya rabbi sirina kyengoba era sirina kyensasulwamu toba bampadde sente wabula noonya kusiima ku ya rabbi saba okkiriza okutawana kwange okunsonyiire ku ekyo ontaasize ku ekyo ya rabbi wahakada kyekiyitibwa tawassul bil amaal okuyita mirimu gyaffe emirungi gyetukola n'osaba nagwo allah subhanahu wataala ng'oli mu kaseera kaakazigizigi ngaabanabbi byatumizaako abasatu bwe bakola ki bwe bakola nga bagenze mu mpuku mwana wattu allah naleeta ejjenye nelizibawo ne basaba allah abataase era allah n'abataasa tukwata n'abooluganda okay nabbi agambye sahaba yetibwa yazidi ibuni asadi al kasariyu ti atuhibu ljanna ejjana ojagala nti أحب لنفسك ما نو أحب لأخيك ما تحب لنفسك فأحب لأخيك ما تحب لنفسك يا غريزة مغاندا ومسلام إيشو شوي يا غريزة نفنا برونج مبيتي مبرونج أبو رغاندا بلوف نانجن ذكرزة يوم متما غونغو يا غريزة من نو من ينت الحمد لله إيشمك بيواد يوم متما وشوانغو دو تسين زي وشري وغورو bantu abasinga kiseera ebisinga obungi emitima gyabwe si mirungi t
tayagaliza olwalero bino birabire ku bintu by'okusuubula oli bw'aba afuna kyasuubudde nga kitambula akuwoleza yeekwasa bwekwasa naye yeekwasa obwekwasa takivaamu kibe kiri omwaka ne gugwako nga yeekwasa n'ogwokubiri nga yeekwasa kijja ekyo manaja emirimu gy'olimu ogyesenga ddala togifunamu ogiremeramu ogivaamu buli naye bameka boolagirira kutenda eyo nti owange tenda tubiidinga bwetuti tukola bwetu fabbalu olidde tukola bwonne bwetu naawe obuli abo netuyitemu nakinaki manaja agamba nti talina gwalagirira alaikum salaam ndi munnaye yawe bomba bamuyita ahmad atayibu fiki musajja muyigirize nga bamuzaala bombaawo era waabadde atera okubeera naye nga twasomesaako naye miskini ahmad atayibu fiki isomera mu Egypt eyo yali musomesa mulungi wadde ebyensino munange nga wemayo bikyankalanye abantu najeyo ekyusakyusa bwanaye nga ngaali musomesa mulungi nnyo ngera bwakwata ku bida allahu akbar yamusomesa mulungi naye ya rabbi musabenga nnyo allah atunyweze naye ensenderemu ebikemo bingi ahmad atayibu fiki nga bwayogera teyetaaga muzindaalo naye ate munange naagira nadda eno ate nagendako ena naddako mu bida ate ya rabbi lahi almuhimu allah tumusaba amusaasire ebimusobyeko ate amusonyiwe ebyo byonna byonna ebiyitidde era akkirize ekyo ekirungi kyakola ki kiyakola ya rabbi fenna lyekkubo lyeteekeddwa okukwata twagala tekwagala naye tusaba allah etwanguirize ya rabbi atuwe enkomerero ennungi naam tubadde ku kikozi uganda fuleta amawulire ago aziikwa nkya tebaŋŋambye aziikwa nkya inshaallah esaawa gano leka kumi naam agambye musanvu ono atugambye kumi naye oba otegeddeko musanvu simanyi kale tegeddeko musanvu kale tubadde ku nsonga kiwona nagamba ntaina manaja tugambye nti tendo oyina gwojagalizaako nagamba nti atalina omala okwaziina talina gwabuulirako nti munange efuna bweti nebwetinebweti si bwe kiri funa enafuna abantu empewo muengeri gyegire nkuba gyetonyetonye nezitambula
oluganda ikhwata al iman baraka allahu fikum nga tusembedde okusaala
nkubiriza neŋŋamba nti kibi okuba nti munno tomwagaliza kubeera nakutuuka ku ddaala lyoliko kiraga nti obukkiriza bwo bukyali bukendeevu nensi gy'olaba tolina kyogenda gikolako bwe wagisanga bw'ogireka n'ebirungi byeyo allah byeyagitonera nga biyitirivu nnyo ng'oggyeeko just mugabo gwo gwokka omutono ennyo n'ogenda si bwe kiri luba ogikwatira ensaalwa nga toyagala munno naye afune kyafuna omusango ofuna munini ng'ate ky'omusaalirwako si kikyo tulina abantu mu nsi muno nga bw'owaayo alumwa si bwe kiri asobola okuwaayo senga sendezeze bw'abanga alumiddwa ezitava mu nsawo ye ng'ate oli waziwadde si wabi wabula allah kuba lyeyeetaaga naye ng'alumwa okuba nti abantu bawaddeyo puroguraamu geeyo allah gyeyeetaaga etambudde bw'otya senga yabadde aziina bubeera bonna nfuusi okuba nti obeera n'ensaalwa etagambika kubanga evaako omuntu obutamulabisa mazima n'atuka okuva mu nsi nga simukkiriza abu jahal tumumanyi tumuwulira yaliwo ddi abu jahal yusufu abu jahal yaliwo ddi mubulamu bwa nabi muhammadi sallallahu alehi wasallam n'asiramuka abu jahal naam olina bwino nti yasiramuka abu jahal eyalabaku omubaka muhammadi sallallahu alehi wasallam yasiramuka abu jahal tiyasiramuka nsonga ki emuganda okusiramuka nsonga ki abuluganda emu bwete naam yali nsaalwa eri omubaka muhammadi sallallahu alehi wasallam era lumu yayogerako nagamba nti mwana tuvuganyiza ne babanu hashim bonna ba quraish yes mufuna bulungi nga tugambye nti bonna baganda kati mu buganda bwabwe obwo balina enyiriri ze bavaamu omubaka alina laini gyava eyabanu hashim yeemu ku kika ekyawaggulu ekikulembera ekirala kati nga olaba nti bonna ava mu kika kyabalangira mufuna bulungi akati abu jahali nga naye ava mu kika layini endala naye nga yonna era ekwatagana ey'omubaka
Salaga mantuze tufu ganya na abu antuwa abu. Bakula chine chino nye tuko lachino. Bakula chine nye tuko lachino. Kakati batu usekubwa nabi baga mantibaina nabi. Fekitu nashi jawa. Nenga nsaru wa yigana abu jahal. Okukiriza mazima. Sosi gama antamaiti Muhammad mbaka wa Allah. Yeri achimanyi burunji nyo. Jiranga achipaka saa. Musaje talimba angako. Nibia gamba bitufu, nibia magalibara baga kumbaka biyako, langawabira baga bitufu, na ye nsarwa. Sayakuma kwa boboka, naba yudaya, naba lulabu na Allah abogra kumu Quran, hasada mini indi anfusihim, sebaga na ukiriza mbaka, tibamba nyiti mbaka wa Allah. Bachi manyo, na ye nsarwa, uwashi kwa yudaya nsarija, anti wawanna bibuchi usidwa, yubamba bani Israela, Allah nabu sambachi, mubawarabu, atenge nabi wawasi owen komeriru. Ngate ya kulembira na abalala bonna rensalwa nevwao ndozo laba chiyekola faida nayo rubono obera nayo ejja kutu sambo kafiri olenso nganti obo rumbaga na Allah ngola bantu engere jiya gabam tekiri fe ya mwana wat kalo na alina nze lwaki sirina era nze abazimu bakosanya gagan why me lwaki nze afuna bulungi akati why me kwamba guli chichi chinjawo tole muddo masoga Allah roche ekata iman barakallahu fik mufunze nyuga tujulizo musomogo echimu kubirwadde byo mutima binna mute byono nenze kiriza za fe okubera nensarwa ngapya galize munno wadomula gile kina myamba bomwe information moya bitundu bomula gile chokola tomwa che nyine kiritofu wabula mwa chana chana bata tuse mafuta kwa bere staka emali mupeko ebyo namu nange bikole ne yengo mentu bigenda mu fairo bijja kubuzibwako masoga Allah kyowange ndi ono gwalagira ante chinigo mchifu nanga ato chimani te chifu na chawedde kodda walio genderera chi kwa akhira manyati omugugo gose bajja kusanga mu esonga ngezo lwacho wetereze wefeko odoke masoga Allah ngo mutima teguli munsarwa ojagajwa chinene mu masoga Allah nsonga yitisemba yunayo kwa wane chabuza chibuze ye noku nsonga yachi ya ataziya ataziya tuwa gambi ukubagiza ukubagiza mbosilamu mwekuli nga chie sigeni lwa mkubagiza kubagiza sigeni lwa chamu kugumi ya muno na mubu davuda na kumubi rirao mkaseira kaka zigi zigi kweche chimu tuuseko mubuzibu Allah waba mgesi zana wu mulimu okufwa mulimu mali okufwa ako mulimu accident jofunye mulimu shina buwe bityo na ye abafu china kempeira ze tufuna okubagiza ye chengene lede chishi abasingo obunji tukolechi ndu chino nga tuchikolela kubese siya Buganda obanga aba ganda tumuna ngisazika nimeno okubagiza omusajja haka ngede okubagize siwa chiri nga bwola bera okuzika bambo tusingo genda oyagala nyona akunya obuzibu akunya omusibo ogogo kufirwa akola atya akulaveko wazise gendele niyeyo muna wani yoruganda so nga techo teka chitu kuata kugendo kuzikira kumu no chimu kuraiti size za kufuna na zo ino kubandi ufulfili ili kusaidi yachi umuganda unga uzibu wafunye kiafunye umtawana mwana watu mugumia umube ili lao mugende mbele wahakaza niyaba singo mwenye mupe ugendo kubandi mbele na filone sigende chisura mtagende sunga wenza no kubira umuhimma kuna nzi kubira nolesho njaga la tuchikori nga kubesis ya kufuna mpera masoga Allah nabi ya gamba atia wati wa gamba hadithi wa Amr ibn Hazmi aganti ma min mu'minin umukiri zaye na yuazi akhahu bi musiba akubagiza mune kuro mutawana Allah wa mutu sizako ila kasahu Allahu azza wa jalla Allah jaku muambaza min hula lil janna mubiyo kwe unda biyo mujana kumatiribu na go mujana nga gampera ya cheyo ya kuba giza muntu muno muganda muslamu kuzibu wa mtu ukako tuwa galo gendiri muno ngubato sabade kuzika obo wade waranyo obachi obachi ogende yungi niye na yekoleti ya yekotuwala otukilize hakie ya kubanja so sige nato msajja na mtu nakontia nga yafirwa no kuzika sazika mwana hatu no kulachi no kuba giza saa kuba giza oba impera tujazipu na hadithi nila ya Anas ibn Malik ya gamba man azza akhahu almu'min akubagiza muganda wo muslimu min musibatin kubuzibu baba yakuna bonna kasahu Allah fallatan khadra Allah jamwa mbaze chambaro hulla tibito bitero kwero rugweye ngagamba ebera suti kuba wansine wa gurunga efana gana hullatun khadra Allah jamwa mbaze suti ya kiragala yuhbaru biha yawm alqiyama mbaka watu ya gamba basaba mbuzi nanti ma yukubar kisi ya Rasulallah chote kiza mchigambe ichu na gamba yukubar tubiha yawma al-qiyama insi
abu salma tata salma lijeri abdallah nagenda mcharo nagenda mbaka nanti ya Rasulallah mnango muami ya genzi muami ya genzi mchari na mgamba nisumiduwenu Allahumma ajirni fi musibati Allah anfa'mu in tayram mutawana gongo tuzana go wa khluf li khayran minha untusi zimme kirunji ko kirunji je ko nayo mcharo yakandi duwan najisoma ne muri mutima ne ngama diha ani mulunji asingo mwami wange mwami agenzi nyoru banywa wabba ne idaye wedde ko ya mogere zariyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafuka omukuba kuba ummahatil muslimin omukuba ki kubanyina baba kiriza abafo mbaka noli yaliyo mwami wani asinga munne faidan manyata dwajtabe with full sincerity Allah jakuwa nukura ila kudizeo ekisingeke bosiba katika bazadde ngabo ntumizadde ate mnango no muzawo te Allah inje kudizao omuduwe nabantu ayimiriddeo natwala okunanjibwa ngo muzadde byakola ki mwana kwa yaina nobantu ganyidwa ila Allah bakwadda sasibe ekisaba yakujako wa barakallahu fikum tunante bijetumala nolo kikoro mulimu ogu nga tukukola ku msingi gwa kufuna mu mpeera na kutuukiriza haki ya bannaffe eri abuzibu batuuseeko so sigeena ti munnange omusajja anaatunulako atya era nandaba atya gibeera mutima mubi era ebeera nniya mbi enzikirizayo oba tonnagirongoosa wallahu alam wa baraka llahu fikum wabaina kyagamba namyaka yali ku mpajaawo alaikum salaam ekitalo kitegeeza kikyo ng'olabye ekitalo ekyo emusajja mukulu sheekhe ani sheekhe Abbas kirevu abamulabako Abbas ayubu kirevu abamulabako ekigambo ekyo yalinganga akigaana era ng'akitugaana agamba nti si kirungi mu Baganda ekitalo kibeera ku kintu kyebakuteresezza obuteresa ne bajja bakikunyagako ng'olina okizaayo wanyini kyo ekyekiyitibwa ekitalo naye okufa ke eno amaana omwoyo si gugwo Allah atwala kike so si kikyo gwe wazikibwamu bwazikibwa naye ekitalo nti kyekuba neggaali y'omulijja kuteresezza ne bajja bakola batya ne bajja bagikutwalako awo gamba tibane nga kitalo kino ekyeka basi yali nga kikyo nakati mu Buganda kikyo tugambe tutya nti bane nga mutawaana nga mulabye n'obuzibu buno ne mubeera abagumiikiriza tukkirizibwa okukozesa ekigambo kyonna ekigumya munno ekitegeerwamu gamba ekigambo kyonna ekitegeerwamu kigumya era kinyweza munno ku mbeera gy'aliko aleme kunafuwa era aleme kupiipiira era aleme kwogera bitagambika kuba munnange embeera zaffe zaawukana buli omulu bwafuna obuzibu munnange enagoziwe okulaba nga nemmere emulema okulya tekisoboka kisoboka weekiri olwekinamu onaku lulamba talidde omulala azirika omulala akutukira omulala alwala omulala akula atya twawukana ku butonde bwaffe kali ensonolakyosa mutugamba ng'oluusi bwobeera ne munno n'omugumya n'obaako ebigo byogera bimujjukiza n'amanyani ye kasi yaakasooka okutuukako obuzibu wabula kinyezi kitambula kiri ugamba rutini zeno neddeno nedderi bwekityo kigenda kibuna buliwamu kale se oluganda ekitala ekyo sheekhe wata Abbas yali ngaatugamba singa obuli nkozesa ekirala kyesi ekyaffe ekyobusiraamu ti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun munnongo mujjukiza nti owange nti jjukira nnyo kimazima ffe tuli ba Allah gamba bwe ziba product zaani za Allah era eri Allah gyetukola ki gyetudda kinye bulungi ekyakisse mumagezi gowesonga shaitaani mukaseera kakazigizibi emwerabiza buli kintu olaba Umar bwabanga Umar n'obukkiriza bwe kinula ekigambo kino oluvannyuma lw'omubaka asinga okutegeera obusiraamu n'okubumanya n'okubusamunkola n'obukkiriza Abubakar Siddiq addakaani Umar addakaani Uthman addakaani nga bwola abagenda bwe bati mukitegedde ekyo naye bwabanga Umar okufa kw'omubaka kwamukyankalanya naatuuka okugamba nti agamba nti afudde mujjeeko obutwe nga Umar yagamba n'obukkiriza bwe n'obuvumu bwe n'omusajja okuba nti muzira nga yeewuunya ti omubaka afudde kyafaana omubaka agenze nga musabi yagenda okwogera ne Allah wajja kukomawo nga mutyali ng'agamba basaba bonnanga teriyanyega agamba nti omubaka afudde wakibamumanyi bw'abanga yogedde ekigambo kiba kyekyo tagamba tayogera mubwogezi bwagamba nti anaagamba nti mbaka afudde nja mujjako ensi ngabira bakitegeeza gwe kyogere olaba ensigo bwetaga wali bonna nga basirisibwa ki bamala kusoma wa Abubakar Siddiq
Abubakar bamutuuka yali Masjid n'omugamba nti owange nti jangu nalogwa ku mbaka. Abubakar n'amubuuza nti afudde nti yafudde. Abubakar najja n'amuloka ku mbaka neyekkaanya neyetegereza n'amanya nti mbaka afudde. N'agamba nti bi abi anta wa ummi sibta hayyan wa mayyita, nkulabidde abakulu abanzaala, oli mulungi ne wewe omaze okufa, obadde mulamu oli mulungi, aye ne bw'ofudde era osigadde oli mulungi. Kasula ali musajja mulungi, mafunda bulungi. Omubaka Abubakar n'anyegera omubaka mukyenyi ekyo bwekiri senga obwekitobodde bwekyagadde kiinaako buzibu munaaba akufuddeko, mwafunda bulungi. Omubaka n'abikuwako olugoye najja Abubakari mu bantu n'agamba nti abange nti man kana yabudu muhammadan fa inna muhammada kad mata, abadde asinza muhammadi nti ekituufu kiri nti muhammadi yafudde. Waman kana yabudu llah, naye yenna asinza Allah nga gwabadde asinza Allah ye waali mulamu tafa mutafaawo era tafa. Nasoma aya egamba nti wama muhammadin illa rasul, kiwetuweri kad khalat min qablihi rusul, muhammad tali kirala mubaka era ababaka abamufaanana baaliwo before him. Afa in mata aw kutila, bwaba afudde obattiddwa, inqalabtum ala aqabikum, kadi nga mukuba enkyokera itana abaawo ng'otunula ate ebbali abadde afeesinza eno bw'oti no aye ewe mala okusomera Omar kigai mwambyafo nti yagamba nti eringa yali yakaka essaawa eyo kusaidiye, n'olwokuba nti gyamusivudde mwoyo gwe yeekakasa nti amusinga era waawaggulu. Omar yagwamu amaanyi n'atandika kaaba bukaabi olunaku lwayiruzisa ennyaabo oluganda omubaka ng'avudde mu nsi. Gwe bino byoraba nga omuntu wakuvuddeko noraba nti olunaku luzibye luzitoye. Allah ebyo biwero, mwana wagenzeeko, omukyala yagenzeeko, taata yagenze, mukwano gwe saabawo yombadde mukola naye emirimu kisibu kimu kyonna yombadde mutambuza avudde mu lunaku noraba nga lunaku lukuzibu walidde.
Abazungu baluyita bad day, bwe baluyita naye nga mudini esente tulinayo bad day nekutudde nibazibaga nti it was a bad day, lunaku lubi nnyo mwana wati lunaku lukoze ki musiri nyekyo akhi lkarim barakallahu fik, lunaku lwayi luzito nnyo nnyo nnyo. Madina yakwata enzikiza ezikida abooluganda osobo nanga bebuuza ekyokkola bintu byomubaka byanjawulo abooluganda olidde bafe tunamukola tyo mubaka tumunaaze tutya, ye tugenda mumuziika wa, tunamusamusanda zitya, tunamusaalira tutya, byonna bintu bizito. Naye byonna byafunikako solution kuwaredde omubaka yali amaze zibuulira era muze yali azimanyi Abubakar Siddiq radiallahu anhu buli kyebabuuzanga era babuuzanga Abubakar nti owange katunakola tya, tumunamunaaza nti ye tujja mumunaaza, tumunamuziika wa nti awo wenyini waafiriddwe tumuziika, Allah tajja mwoyo gwa nabbi we natuwa namutwaira mu kifo tujjaho nga wayagala aziikibwe. Yenna nabbi waafiira tatambuzibwa tajjululwa, wabula bwe baafuridde ku kitanda kuba mbaka kitanda kya mukyala Aisha bajjawo bujja kitanda ne basimaawo wenyini awazuusa. Mwafuna bulungi kai nno lunaku terwali bwangu, lwali luzito nnyo era bakwanisaa kuwambya ku nsonga eyo nabbi yategeeza buli yenna afunanga obuzibu falyataazza bimusiibati, yenna afunanga obuzibu yeekubagizenga n'omutawaana ogwatuuka ku umma y'obusiraamu nze okuva kwange mu nsi. Kyekinene nnyo okusinga obuzibu obwokola ki bwe bwoliko olwaleero, ate gino emitawaana gyandibaddewo nti ate buno obusiraamu ti ate kino omumba tekyabu ate kino ati gyandibaddewo n'omubaka waali naye ate Allah okutwala omubaka w'embwango aba atwagaliza tusaasira na umma kusigalawo senga amulekawo ebina ddira bijjako bizibu nnyo, anti ojja kujeema ojja munyiiza. Allah mwana watu bamugambye nti aa nja kukulwanirira bonna nja kubazikiriza owone balabe era osigalewo nti jjo mubaka wange wenasala obeere omubaka waabwe. Mitegedde ekyo nolwekyo nokuva mu nsi rahma naye ate nga musiiba munene eri umma y'obusiraamu. Wallahu alam. Funa ekibuuzo kimu ndowooza kimu bibiriya nfuna emikono gyakigimu buli omu ayagala kubuuza naawe ogamba ki musiraamu? Alaikum salaam. Mubudde temulaba nti darasa ntiwagala giwanvuya, twagala ewanvuwe. Naam ya akhi. Sembera ko wano nsobola okuba nti ngenda kulaba wano kuba abamu tebakiwulidde.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ekibuuzo kyembuuza Sheikh mukadde wange kigamba, naliko mu durusu emu naliko mu darus Sheikh naasomesa njagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ebibinja ebyakulembera oba abakulembera baakutukamu ebibinja 72 naye kigenda kutukamu ebibinja 73. Kati Sheikh kyambuuza olwaleero ebibinja mu butuufu byasukka 7 kubanga Kenya waliyo eno waliyo ebibinja ebyogerwako ssebo Sheikh bye bino onaasaze empale ono tasaze onaasoma mawuledi ono tasoma Sheikh bye bibinja ebyo onaayabya ono tayabya Sheikh ebyo byebibinja omubaka sallallahu alaihi wasallam bye yali ayogerako.
Kwe nsaba Oluganda bye twogerako byonna weebiri wano n'ababigwamu weebali wano abayabya wano weebali abamu abalinamu kasonyi ensonga kitegedde awaayo bwe wisse ntagenda kandi saabaddeyo naye nga yasaponsalinze kiba kiri ogwo mukere mugutwale nesenmutwale sijja kujja nze ndi bizi naye atya kummanya nti akola atya ayabya kale muganda ffe kyabuza nti abafa okwabya nakyo kya busiraamu obe mawulidi ya busiraamu abamu nekyo ng'ebintu ebyogeddwako nnyo naye bakyaliwo naye ate balina okubeerawo gamba that is our job is our duty wati abeere tunagamba bani kina ebyo tunasomesa so they have to be there and you have to keep on reminding them teaching them kiba kiri balina tebajja kugwawo abo era lumu sahaba omu yali asaba ayi allah wanga bannanfusi bano bazikirize babeewo bagwe baba namugamba nti atokola bwotyo tosaba bwotyo kiki kinamugamba nti abannanfusi banaggwawo ekkubo lijja kuzitowerera onootambula naani balina kubeerawo abannanfusi bayaze ekkubo nga mutambula mu kkubo ng'olina ne gwonyumya naye nfunda bulungi naye nga ye muki gwewaneko mutabeera muki oba oli munagubuliki kyabusabye allah abawonye ekibi kye naye ayina kubeerawo tutuuke ku akhira nga weebali basasulwe empeera yaabwe nekyo tulina okukola kubajjumisa kubalaga kabenje ka bunanfusi obwo asobole okubeera omusiraamu omulungi awone bwagaana kyabe mwafunye bulungi naye omuntu n'oyabya paka olwaleero ng'okwabya okumanya ntebangako ddiini ya busiraamu abaganda bifo busiraamu ku jjano baalinga nga baabya ennyimbe zaabwe bagendereranga kiki balina enzikiriza egamba ti omuntu bw'afa asigala akyayina kyakosa kuba n'abali waggulu abalamu abantu bafuna emitawana nga giva kwaliwa oli eyafa yenzikiriza y'abaganda ba wano era abaana batandika okufuna ebizibu nga kitaabwe yabafaako bagamba abantu abanga abaana bemu bajjako olumbe lwa kitaabwe mutemulabe emitawaana yempisa yenzikiriza y'omuganda era tebajja okwabya olumbe bajja omukulu w'ekika n'alwabya naga nti olumbe lwago ndi ndwabizza nolufulumizibwa kugamba lwabizzaamu luveewo leme kuddamu kuleeta bizibwaka leme kutwala balala naye kikwewunyisa akulembera ng'atwala olumbe alugja mu nnyumba omu alutwala eriwa mu bitooke ate enkyago lunona ekyo bo nga tebakifaako era tebakigenderera nga balinga omusajja omu yali talina bwongo bulungi yalina engamiya z'ekkumi andaba bulungi bwe yeebagalako emu natandika okubala ng'alaba mwenda bino byankolaki bwavaako n'abalawo nga kumi ziro andaba bulungi enkoma lwe yasalawo okukolaki yagambye wa kantambule engamiya zange ziwere nga ziwere ebyokutula ngamiya neneebula endala ondaba bulungi mwe nemwabya emyaka n'emyaka akulembera okwabya n'alutwala olumye n'alukunya n'alutwala wa mu bitooke yiri mu lusuku kiri yagweranga eyo basalako enviiri n'okola bati naki ate enkyagwe lunona temufuna mukyamagezi nti olumbe lwekwabya buli naku olwagwe ntwalwabya tuleme kudda kiba kiri ate lwakomyewo bijjo bino biki kaina abooluganda nze neewunya nnyo omuntu ku mulembe guno kuba nti abantu bazuukufu bintu bingi ebira naye bantu ekyayina bwoti omuntu bw'ava mu nsi aba talina kyakosa kubalamu eno waggulu tewali tekiriwo omuntu bw'ava mu nsi aba talina kyakosa kubasigadde waggulu bw'oba n'enzikiriza eyo oba tonnasiramuka ggwe mbubakosa baina obuzibu Allah yaleeta akabenje yaleeta ekirungi era mbitendo bya Allah annafiu addaru aleeta omugaso era aleeta akabi so si mufuono Allah yatuko tugamba nti wala yashurun ayyana yubathun tebamanyina kumanya awo banajibwawo ddi kasova mufu then ategwa oganda hao kano muganda yine mpise yo itali ntufu itimanya na mreka kubusilamu ilana katia ichaa gendela nawe jiosaponsa ringa nawe jiwetabamu mwenze nechu kacha kati yuna familia yapu habu mwenze nageze kudu nageze kudu nageze kudu nageze kwa biya rumbe nageze kuduwa wafamilo mfute shikirizi mwa wanda wabu rungi na ye kanzi kutubozo jasi njagade genda kuhuwati na kuwaruruwa matobanti wako jikizenche ni guru niwa kulaga maizu msibu siramu nini ulimila yu nini alhamdulillah sati yu kutubwa tukirizo vyefe idembe liyo kwesa ili uchona gamba tukwambiti ya he's all right to determine what you have to do what you know kutambula he's all right nenga the best way is to choose the best one sila chili nothing to lose whenever you choose the best way to do what to I've done something to do what to pass on obeying the right course you lose nothing whenever you choose the right course to pass on okay you to and over on this akhi kareem barakallahu fik tugenje kusoma yo Uganda ebibinja Uganda mbaka byadategeza sibi ebino ekyo kulabira ko Uganda tuna ogweba lukendezeza ako ono talukendezeza kusibe kiri kakati ona asaro ntasara iyo byali ategeza ona abera mujeni ona abera mugomu eswale kwata kubuli eno muislamu okendeza kulugwe olubere kupima na biki agamba kikwata kubuli yenna agamba ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sikya abantu barundi abata kikoze abaje mu bugeni kido Uganda nuri tinabiyata kisa bibinja ki ebinja we biri ebi mu right now bikyaro bila byagenda bigiragira ninga we biri ekyo ka bakadiyani wakinje kitwa rafida wori kitwa al mu'tazila wori kitwa al ibadiyya right now we bali obakhawari bali ni Tanzania baitwa ibabu ninga baitwa rino yabo bi khawarij then ibibina byali yategezam ekyo ekisemba ko songeye nampita mufuzi ho de bugenge nabya gama ntibyo nensavu mwe bibili ya muliro ndabo bulungi yaga nensavu mwe bibili byonna bijja kuyingizibwa muliro okujja ke kibinge ne bakimubuza nti ya rasulati kiruwa nagama ti man kana ala mithl ma ana alayhi al-yawm ashabi tikizino kono yaganda bana afwana gana amin abana abera kweke kifana gana nganze kyendi ko rwalero ne basahaba bange tibagenda kono that's why tugama tabai kufana naba tusoka abalongofu muwala babaiti wa as-salafu salih abat kulembira abalongofu tubafana ne munjogera munzikiriza muneisa yabwe mungereje baji jibagunjira mu abana jihadi bazirwana batya bakola batya embere iyo kasa tunatambula ngai batambula alhamdulillah kusubira tubane sobi tujja kuona nyonyo ya Uganda man kana ala mithl ma ana alayhi al-yawm ashabi abana abira kweke kifana gana nganze kyendi ko ruwale ne basaba bange gamba bali ko abana abira kunkola nganze kyendi ko ruwale ne basaba bange bibajjo kuona urubono jivako ngobukubobulese sisi binonto na wagira ruwemba na wagira mubaje na wagira kaketo akeno yen isebe difference ni refa zepina za bantu bugiye mu bugeni mubaje musaje mubi ubujuruzi bunje butagambiza oringa jya muganira ko nti ase mubi no difference yawe ri consider mu sira ubukyambu na migasaje oreza se simba tamanyiti mubaje mubi sakimani akimani ono monsero ko mutumba sakimani hakimanyi na yirwaki ni gaso ate munange ate ono nchafuna kana we chakula kintu kweli kaka ono gundi kaketu wakako teba manyi nti muli yake aba muliko bamanyi bulungi nyo na ye sometimes wabao you know some benefits you have to get from there and whenever you get out from there you lose it so you have to keep yourself there so that you can achieve your goal sibe sibe so Uganda said in there was na wajyo nenga sibye binya na biography na bya phone ali mulombona ai kibona abantu bajemo bujemo tatagira muslim yobeza munyimbe yobeza maulidi yobeza ambasa bila abantu seri nabbi byatugana kusabira bannafu tuchigamba buli jo Tukusabira munafe ngavude mwishuwe kuri ye ye kuri mwishirama. Omufori chimi yamba, ye chimi yamba. Gwechifuna mwe mpera chikoze ye wafune mpera. Wafuna bulo nji, nini. Omufori ya inachaga njirwa ye jwe nana biya biogera. Na ye, abantu nge jima chikoramu ya rugama ki no. Kitu kora wetu kyo na biya gamba tukore wetu. Kwe wali wikivoka. Nedi ya gana kusabira mwishuwa vude mwishuwa. Kwa mwishuwa wachigama. Ya gana tuwa nyomu baka sallallahu wa sallamu. Kili ya chikore cho. Na hiyo libu wa mugana ati yinkola jiyo kwezi siye yendufu aganti ya watu wa sabira bafamu kwa agara duwa na watu wa isoma duwa tu isoma na hiyo ngeri mweji mweji isoma muu ini yefe jemuma nyoburu njie yoku mafuna buru nji tuseme kulaniza fe alfati ya seme dua lam nashaha idhaja anebira rasiba chidi wafa'anna wafirlana warhamna anta maulana fansurna lalqawmi lkafirin wafa'anna au imam na afure imbira siba chidi Lisitabaya jikozeda, wanecho, echo, tukiaka, wanecho, echa manda, kuliko bubani, butu sako, wujira, nagamad ila hadarati habibina, wa shafi'ina, wa maulana al-Mustafa. Al-Fatiha. Bwamada, wakasamara, wepa, farisi nwa katandika, ani, chibuka, jasi chibuka, chibuka, mreku, ita zaidi. Allahumma sallahu alayhi wa sallam, al-Fatiha, amin. Ani zannabu, Allahumma sallahu alayhi wa sallam, al-Fatiha, amin. Ani tawedi, Allahumma sallahu alayhi wa sallam, wevi, tiyo, pakarisi, yo, guayo. Ebyo byama nti enkola eyo si ntuufu na bitatuulangako bwatyo nti bwabisoma bwatyo afuna bulungi oluganda otherwise sabira omusiraamu sabira omuganda omusiraamu kyemubusambira eddiini kikkiriza wahakada sabira nti abooluganda tojja kukoma ku ekyo ebibuuzo biyinza kubanga bingi naye tujja kukoma ku ekyo ng'eddalasa ya feeno ntibira mpanvu nnyo sometimes ewanvu waluusi wa mbeera olusebezeewo naye ng'ebyo tugezaako nnyo bijjukiza abantu babiyige Mwerefina kwa tufumye. Wawa tuseme sabu seme saa kiriza kirize. Agana alhamdulillah kwa wafu tukutu kiriza. Wajaku vila vizika mwumuna nga virara nyo. Bane kansembeo na chino. Kansembeo na chino. Temura manti omuntu nga dalamanyi. Kitulina kakupon. Akabera mutikitiza fe. Aka. Bwebaka kuramu. There is no way. Kufuna chichi, kufuna akarala. Ngate wanowori, woteke dokolera. Ebijo kuya mberi, you collect whatever you like. Wano, kunganya, kunganya, kunganya. Niga vyo kunganya. Ya weya, ntibigenda kuya ambawa. Be careful, okunganya vichi. Fakati mwono na jama nyati mbotofu, zinensao tezifu na jetulaga. Nii na jinaganti, haa, kukunganya, zinensao kwa masidi nuru. Zinensao kwa masidi nuru, zinensao kwa masidi nuru, uja kufuna. Mune mjiyotan kukunganyo kusawo guno, no kunganyo, no kunganyo. Hei muneru waka kupon nebaka yuzamu. Sipa chiri? Ah, no kwa toru kienele. Ugenzo kutuka ni masi nuru, mtu wanga tebi no. Jabu na wanga ndi kufu no kufanti, ah, vina kubifu na. Ono jinja gole iso, ono kiche. Baga mbanga baga na leni ni gole ita gondi, ono jinja. Omuntuwa yomro oza achaba ya gamba nga watu kukunganyo kandika. Wallahi ugenda mwenye gira, omutamwe nengo mara jisera. Sikulimba. Robert bagenda kati haa. Kali mbotofu. Sengato kafuna kasera. Ndekunde yoko usi. Walei mwantula vimu. Nyinga. Seri kudu. So be careful. Umutu wana wabu za wabu za mitu ya bida. Babi manyinti vichamu. Na hiru wachi. Bafu nina muama tivwa. Naja na akuli akos tentezo. Mufuna bulo unji. Naba angaribu wati. Akos domination kugwe. Saifara aliki. Mufuna bulo unji. Yugula mwenyeza utaridu mwuntu. Akuli mbachi manye ni mbutuwa kwenye jakula mkintu. Na ya tubu dete tulinabula la. Tula manti mwuntu ya ino mwuntu ya mwuntu tayagaliza mwune. Akubuli de chufu to wange chino. Eida gole nerwe. Oboko lotia. Nyinga gami nchino chichufu. Yogu vranzi wabwege. Neno limba limba manongo chino ni mbutuwa kwenye jakula chifu na masu za Allah. Misa ango mireni. Kwa akira babie gane. Ok. Mkabuze kwa kupata jeje chufu. أعجلك في جاء قلقاني وبارك الله فيكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا بتقول ما تفهمك بليومارون ده يومرين أكسرة كتير مك أكسيكي زيكي نيو بليومان ونيم ميري مجي مريم تقوي زوك سبنا قو الله وتجلا وبوزيبو بنو تجينو نيا تجلا بني ميري نعم أبو غرابا Weyaza nofu ngatula mu limugo aliyoku zeddala ngaguli full singa ngama sincerity nga ya wagulu nyia ya gulim nga ina ikhlas etagambika ngatogulaba katuna watia mbuziru nama nyinti emiri mwejo ejata asaba saja wa meka basatu abaye ingira mpuko nabi biyata njimiza abaru mbaba ni israel baye ingide mpuko kwa gama nkuba Allah na yete jinja wivu niri garao jinja dene tibasa wala kulijao babu wa mubad ilani ya vawo litia namiri mwejo Allah fatutasa ya rabi otuguli liwo ejina liyesetu lako mingati wali yasa wala kujao omwa maziroro ye no mla rwatu Allah wafe nakola kino okuwe Allah na ejina liyesetu longa tibafusa kwafwayo owoksar nene yazazan Allah na inakolo mbeguti neutasa tuguli liwo ejina liyesetu itagabe kwa mnene nebasa wala kufwa mbuzi uwe barini newe buze munto wa nange sengani mwaka sera kaka zirizu kemfunye nisobo la kola antiamuli mchi gwenda ga masoga Allah wa subhanahu wa ta'ala mufunye buronji kada mu hadithe gama embaka gama hadithe ko Anas bin Malik Anas bin Malik la yu'min ahadukum tajaf bayna mukriza wa namaddara hatta yuhibba li akhihi fa kana yagaliza muganda wa muslim ma yuhibbu li nafsihi eche shi yagaliza moyo gwe min al khair mubirunji tukwata kanyi Nyesi ya gali zabano babere abarunji. Nawe nga woli oburunji na woba gali ze. Bawe kumagezi. Babule kubitambula. Abasubu zibaine mbele iyo. Takubule kitambula. Nebu waba chifunamu. Akuleza kwe kwasa kwe kwasa. Neye kwasa kwe kwasa takireka tachivuamu. Kufuna burunji? Babula hauza atia? Uleza mwini mwe chivuamu chili yao. Kufuvi lau kutubule. Nyinga itachireka. Atachireka atachireka chivuamu chili yao. Kwenye kura banga ya chuseko. Sima chiri? Ulusi hijia jikoze. Ulusi na chikoze. Ulusi hiye kwasa uwe kwasa. Siki chii. Bane tuleke mpise yo. Muze mubi. Ogobu tagaliza. Ogobu talaga muganda. Uwantu wafuna bintu bitambula. Wamla iso neye andie taze chikora. Chimulagare melelebu lemerezi. Alemelelebu lemerewa. Nyinga abamu. Sibaga na kura gana bannabu. Zintuji wa vijie China. Oboku vijie Dubai. Oboku vijie Hong Kong. Unaja abagenze. Atebu wabagenze na ye tamulaga bifuna ile senta azimutire amulaga bichamu bitatambula obabiru wao obabichi sajiraga na ufitu unemari ngaa bitambula chitono omutimu ogo woluganda okutuka na gomu maso ga Allah jakule bichina dila jukila anganyo jibiku babi ya febio na bili recorded kakube kusia busia no siya ndibesi mufairozo chigendamu chunane choyina mutima choko zono mufairo jachitangamu nechi wali yogende na mutambo desafai nyinga gomu ina ke nugu nikatu gende na yaja kukiraba nimugenda na umulaga bino umulaga bita kutambula gweno deno kuwa basuzi wako ya unisa mwana baga nita basuzi ziburi babanga balaru balabe na balabe yaka sababa mnyonyi buliomu jakute tijimutiri ama nyawamu ne jakute isindu Dovanya miza wewe bati, na itine wano wewe bityo, nienga unkakasa, sio ina chaja kora, ovakuna, ishi Allah chaja kuwandi kaka mchezo chuo, eya nebo kora wote wonga tuje chifunene shinde wao mara baada wao abuiri, nolo chinsa wanchiam, bisaira magizi kuwanga, eyo no nje kiri zafte, atenga darusenu yoroksa tu, wajisau in particular. Kugeza kwa kurongosa na kuigiriza na kujanjaba yoyo na yoyono na kukiriza wa fei kujia kwa hadithi na yosi nito kutamujisomira abantu mbu alhasadu mbu insarwa ya akulu alhasanat ilia emiri mjomu ntu kama taakulu naru alhatab ngomu ilu waguli ya enku kujabamba bisoma mjia kujia kule diyo mbile kufwisi mbile kuchi na hivyo vizambo sibi tu kule sibi ambaka vizambo chiyo wabu hii ya tochisoma anga Mwisegede? Aha. Hadithi nda yantofu nyingi. Izraga insalonga beta kilizi buwa. Ilanga buwile tobu zibu kubukiliza buwa muntu. Na yebi tobisomanga. Tugambi yanti insarwa. Kwe gomba eche ngira muganda uchayi na chimuveko chipei. Mwafuna buronji. Eche ngira chifumiruwa. Ila chofuna mwomu sangu. Eche kilizi buwa. Kwe gomba nao kufuna mune chari na. Ngaba sahaba kwebali. Kwa mtabuchi gana. Yano sabani Allah wote tuina buzibu. Tugandi usanti msarwa. Yono onobo kiliza vomutu. Nera einza no mujia muslamu. Kibira chitia. Edigamba ndi mulimu okulumbagana Allah nga tosiimye ng'olaba nti Allah byagaba nga baye si ntuufu era si ya bwenkanya. Kitegeeza nti Allah omutaddeko nti mulyazaamaanyi nebyagaba tabitegeera awata saana wassa bwenga gu waliwo saana okufuna ekintu ng'ekyo aye ne gundi n'akifuna kale akifuna atya? Nofuna bulungi ekyokuwuna kyakusatu kyakuna I'm just summarizing between same awate akere yabyo kali kyafuna kyagana nakyo ekyokuna tugambye.